Cause you know lonely weekend. Na na na, Charoni ko full. Next week vacation. Na wapi kumekamata leo, twende wapi kumetrend. Majogo tunavokesha kama popo. Yeah, vibe ya moto. DJ please don't lose the control. Yeah, hadi majogo tunavokesha kama popo. Yeah, vibe ya moto. Chumbo na vokata mwenzio hoi. Yeah, yeah, yeah. Give me that, yo. Girl wanna feel your vibe. Give me that, girl. Girl want to feel your vibe. Vibe. Give me that, yeah. Girl wanna feel your vibe. Give me that, yeah. Girl want to feel your vibe. Pesa natafuta, nikizipata ndivyo tunaruka. Maradhi ndo kitu naogopa, wambie panya situshavuka mipaka. Wanipasu waki, ulivyojazia kama mko wawili. Nakupa sehemu za siri, miliki pesa zangu paka akili. Majogo, tunavokesha kama popo. Yeah, vibe ya moto. DJ please don't lose the control. Yeah, hadi majogo. Tunavokesha kama popo. Yeah, vibe ya moto. Chumbo navokata mwenzio hoi. Yeah, yeah, yeah. Give me that, yo. Girl wanna feel your vibe. Give me that, girl. Girl want to feel your vibe. Vibe. Give me that, yeah. Girl wanna feel your vibe. Give me that, yeah. Girl want to feel your vibe. Give me like that.